DajimSafi.com. Batman.
Yeah. Oh, once again.
I still kiss, baby.
Shake a bum bum, shake a bum bum, shake it. Give me some, give me some, give me. Hiyo tam tam, hiyo tam tam, keki Thomas team, marijuana. Kwenye mamilioni ya watu, you are the one. Peke unayenimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza, unaniweza uwepo wako na tamua. Kifupi umekamilika, mechi za nje si unajua wasichezi. Oh no no no, my dearest, wangu wa moyo yo yo. My dearest, asindi yo 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 yo. My dearest, wangu wa moyo yo yo. My dearest, asindi yo.
Fuka moshi, zili chomwa kumi. Hesabu jioni, faida sioni. Pesa zote ntazo pata, takuonga hani. Nimenogewa kifupi, nimekolea. Nikikutazama jua nataka kupewa. Onyo kwa wote wanaonyemelea. Penzi liko kasi, wasije wakapotea. Oh no no. Kwenye mamilioni ya watu, you're the one. Peke unainimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza, umeniweza uwepo wako natambua. Kiukweli umekamilika, mechi za nje unajua huwa sichezi. Oh no no no.
My dearest,
wangu wa moyo yo yo yo.
My dearest,
sindio yo yo yo.
My dearest,